yahaya arandewol surawol didabol. Onon bibbe am e mi windana on dum gam to ngadon hakke amma to goddo wadi hakke e ngodi torotodo nyaako mo do gam meden kanko woni Yesu Almasihu adilijo kanko woni mo dum sakki gam yafaki hakke meden na hakke meden tan amma ha e hakke yimbe duniyaru fu to en ngada ko Allah wi ngaden e holla en tabbitini en andimo won don fu bido e andi Allah amma o tokkai ko Allah wi to o pewo gonga wala der bernde mako amma fu tokkudo wolde Allah to e mo yidi Allah e gonga non tabbitinanta en chumpotira e Allah fu bido e sumpotira e Allah hani o jodoro no Yesu Almasihu jodori higobe an gidabe na dum goddum doka kesum binda naimi on amma dum doka kidum dum goduno don diga arande doka kidum dum don woni wolde de nanuno don fu enon e mi binda na on doka kesum jonde Almasihu e jonde modon holli dum gonga ganyure e dilla jaingol gongawol yadake yeinake fu bido der jaingol woni amma e mo wanya bandirawo mako to ha joni der nyure o woni amma fu giddo bandirawo mudum der jaingol jodi o wala goddum gadaidum o wada hakke fu mo yida bandirawo mudum der nyure jodi e mo yaha der nyure o anda to o fa'i gam nyure wumnimo onon bibbe am mi windan on gam on jafanama hakke modon barka Yesu mi windan on onon dotti en gam on andi on don gondo daga arande mi windan on onon kae en gam on kebi jalorgal do kalludo mi windan on onon bibbe am gam on andi nyaako mo do mi windan on onon dotti en gam on andimo kanko gondo daga arande mi windan on onon kae en gam on godi sembe bernde den wolde Allah e jodi der berde modon domma on kebi jalorgal do kalludo to on gidu duniyaru ko bo ko woni der mayru fu giddo duniyaru yida nyaako mo do gam ko dume ko woni der duniyaru bo suno bandu e suno gite e mauninki hore gan jawdi na daga to Allah dun iwoi diga to duniyaru dun iwoi duniyaru e ko dume dum yimbe njidi der mayru dun yabboto dum ama gado ko Allah yidi jodoto ha abada onon bibbe am timmode duniyaru badake nonno nandon ganyo Almasihu e wara den joni waywaybe be Almasihu njadake bangi gam majum en andi timmode duniyaru badake waywaybe be Almasihu ben denno der meden be gonno amma be shendiri e meden gam daga denno ma na dum be meden da dum be meden da ha joni e be gondi e meden amma be ali en gam dum holla dem ma be fu na dum be meden amma Almasihu hokki on ruhu Allah kanjum wadi andudon gonga mi windan on na gan on anda gonga amma gan on andika den on andi gonga rimata fewre dum moy woni fewo kanko woni ganyudo Yesu woni Almasihu ganyudo nyako mo do e biddo mako kanko woni ganyo Almasihu gam ko moy wani biddo on wanyi nyako umma fu bido e jairi Yesu o biddo Allah e sumpotira e Allah nyako mo do won don ngade ka jogaki ko nandon diga arande der berde modon to on jogake ko nandon diga arande der berde modon on sumpotira e biddo on e nyako on ngal kangal woni alkawal gal Almasihu wadani en wato yonki kireata mi winda on dum do ben don gibbe majjina on ama onon Almasihu hokki on ruhu Allah jodi dun der berde modon nana goddo ekkitino fere ekkitini on gam ruhu dum e ekkitina on ko dume den ko dum ekkitinta dum gonga na dum feure ngade ka sumpo tirki e yesu nonno ruhu alla ekkitiniri on joni onon bibbe an ngade ka sumpo tirki e almasihu gan nyalde nde o wartata darode yesu mako bernde go'o to shemten yesu mako ton andi almasihu o adilijo on tabbitini wiki ko moye gado adilaku o biddo Allah.